Gina. Smash as faga mazaz, shinja shinja magia, fago kie ni tumis, dali na mbufuli boots, ish, mbufuli boots, niwe kopoge ni roof. Smash as faga mazaz, shinja shinja magia, fago kie ni tumis, dali na mbufuli boots, ish, mbufuli boots, niwe kopoge ni roof.
I'm gonna get it.